GEDs.com.
Heaven Boy on the track.
Minataka kuwa na mi. Minataka kuwa na mi. Wedada minataka kuwa na mi. Minataka kuwa na mi. We minataka kuwa na mi. Minataka kuwa na mi. Wedada minataka kuwa na mi. We minataka kuwa na mi. We yeah. Kiuno chako laini shanga, na vilo na nilaini shaga. Na kuwa kama mbogo na kubaini kwamba. Wazushi wana bite na fight in it, run it downtown. Nataka kuwa nawe, don't make it up. Make me strong, I wanna be your firsty boy. Classy girl, napendo live yourself in dani. Unataka shopping kwa nishingapi mami. Tutembe ujifunze, mengo siyo ya juwa na ujichunge. Wezi wasiyo kakuchukua, achana na kudamshi, achana na kudanga. Achana no busy, busy flani wakula bata. Wangwa peke, come play with me. Hey baby, welcome, get a place to be. It's all about want to see in front of me. We mtoto, kweli ni wa moto, shit. Minataka kuwa na mi. Minataka kuwa na mi. Wedada minataka kuwa na mi. Minataka kuwa na mi. We minataka kuwa na mi. Minataka kuwa na mi. Wedada minataka kuwa na mi. We minataka kuwa na mi. We. Come on, come on. Come on, be my baby, come on, come on, come on, come on, be my baby, come on. Yeah. Unauliza ukweli kuhusu mimi, na kupenda kweli ukweli kuhusu nini? Labda ulize ukweli kuhusu lini tutawana, mana sina zaidi ya kukuthamini. Mtoto mzuri, shingo flani ya twiga. Sauti kama mtoto miko mbali nishafika. Nipo, siwezi punguza ukali na sifo na vutika. Naposhika kiuno kama gita. I don't even know where I have to stay. Any place my baby wanna have to stay. Bila wewe sitoweza, can you trust me please? Bila wewe hakuna mimi nitabaki cheese.
Come on,
be my baby,
today.
Come on, come on, come on, come on, be my baby, come on.